Huko nyuma navo bend over. Usione so baby come closer. Yeah. Unavoki washa washa nani mada mada nani kata kata mastim. Wagundi nimenata nata ungini sitafuata yani umenipa wazim. Baby ni wewe tu ni wewe. Taishi na wewe tu milele. Please baby nomba unielewe. Nielewe nielewe nielewe. Unavonipa vitu kwa ombed. Unachanganya vingi nisione. Sioni sioni sioni. Wind that. Unavu wind that. Yeah.
You the wind that for me. Yeah. Oh, you the wind that for me. Yeah. Oh, and I love your body. You go give me that naughty thing. My girl, I like the way you go down. Go down, surely. My baby, you confuse my brain. My baby, you say it's okay. My baby, I love you today. I've been telling you, no lie, no lie, no lie. My baby, you the one for me.
Songea kalibu, songea tabibu. Sogea kalibu, so lazima nkukonyeze. Sogea kalibu, sogea tabibu. Sogea kalibu, mihi nawe tucheze. Okay slow, si lose control. Twende kwa pamoja kulia kushoto. Bilingi bilingi slow, mpaka kwenye flow. Nipe wa kulia, kupe wa kushoto. Wala usihone aibu. Gonga chance tutoe nishaidu. Soko miuno kukata, changana hata papa. Machizu wanadata, left light to chase the despacito. Mi huno taxe bene kwako mwiko. Kidugu dagi uziwezi zo show. Laka laka upendagi twende pamoja slow. Sogea kalibu ma. Wanoko jike jicho wote wakate tamaa.